Kuyekwa memeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka we bantwana kanisaleleli ngani
umbeko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi ngenhle nazo
zonke
wangelwa izazi zifele mpumalanga
Baba wami
Baba
Baba wami
Besho lakho Simemeze ngazwi linye Sithi Izalwe Inkosi yamakhosi
Mama Mama wami
Mama
Mama wami
Sithwa basakho Funulupelele Sishonga pimbolinye Sithi Izalwe Inkosi yamakhosi
Qinisele umprofeti
Yinhle nazo
Enkanyezi
Masilandele Khona sizophumelela
Qinisele umprofeti
Yinhle kunazo zonke
mama
Masilandele Kona siso pume
Yensilu
yana Yinte guna soso
Onge ma
Asi landele Kona siso pume
Yensilu
Yensilu
Tumusile nambela
bu Yinte guna soso Onge ma Asi landele Kona siso pume
Kala sabeso besho
Kala sabeso besho Saze sabona na timpalwe
Sabe
Sabe se se akolo
we ma
Yilo kese kufunda
Walletin Bible
Sabe se se akolo
Sakala sabezwa beshabantu madoda saze sasibonela nathi madoda safule madini engcwele
sesiyakholwa
mama sakala sabezwa beshabantu
madoda
sesiyakholwa
mama
uThixo sabezwa
beshabantu sesiyakholwa yilo kusifunda sakala sabezwa Mesho, saze sabona nathi
Sakala sabezwa
Mesho,
saze sabona nathi Akulo mfalo baliwe maduda mama
Mesho, saze sabona nathi
Wena bakithi masilandeleni nathi lenkanyezi Ngoba yalandelwa izazi Ngoba yalandelwa izihlakaniphi Ngoba yalandelwa wokhotheshe basemandulo
Yes Mesho, saze sabona nathi Yempalweni, sakala Sabezwa Mesho, saze sabona nathi Yempalweni
Amen
Amen, hallelujah Amen